de pari la ma benzi mbwe 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 za nini mbwe Araka basi hakuna kudile hivi kwa nuji ya mini mbwe
She love me, si shedha Elti shidu weza mavelas, siara na kupenda Utana balolo wa mababogam
Afiga liko bomba mami, mate ya lidoka baby Nashika shika mati, kweli ya kufiti Na mwili wako super leo nashikwa na mimi
Twende miki kiki, marini bichi Iyo nyama mi mlevi taku na masiki Hapa pesa nyingi, kwani hiko nini Wakitisha mandazi tule diki diki Chini kidogo Nyonyesh hayo majonjo Mtoto we mudogo Juhua pinda mugongo
Let's go down low Mapanga stylo Everybody you go we all Hakuna piga emi hayo
Oh na 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 Atuko pande za kona kona Hapa ndani leo hakuna kutokaga Indo fursa nifate Acha nikazane hizi steam zisikate Kisura mtoto nyuma menona Kama maji maji ametotana Tingisha kasingida dodoma Anavurumisha gele noma Hapa ndani kumeja watu
Shambwe
Weta leta mzinga makuku baga baga Na miso salafu bia watu
Wanye
Bwana achilia
Doyo basi
Twa kinyolaga Yeah, yeah Malindi twa kinyolaga Yeah, yeah